Joel 3 verse 1 Ngoba lezo zitsungu nangaleso sikhathi lapho ngiyakubuyisa ukuthunjwa kukaJuda neJerusalema. Verse 2 Ngiyakubutha zonke izizwe izehlisele esigodini sikaJehoshafati ngahlulelane nazo khona ngenxa abantu bami nesabelo sami uIsrayeli ezibahlakazile phakathi kwezizwe zabela izwe lami. Verse 3 Zenza inkatho ngabantu bami, zanika umfana ngesifebe, zathengisa ngentombazane ngenxa yewayini, zaliphuza.
Verse 4 Niyini kimi ninathire neSidoni, na yonke imkhawulo yaseFilistiya na, niyakungibuyisela utho na, uma ningibuyisela utho ngiyakushesha ngibuyisele masinyane phezu kwekhanda leni zenzo zenu. Verse 5 Njengalokho nithathile isiliva lami negolide lami, nangenisa izinto zami ezinhle emathempelini enu.
Verse 6 Nathengisa ngabantwana bakwaJuda, nangabantwana baseJerusalema kumadodana aseJavani, ubani badedisele kude nemikhawulo yabo. Verse 7 Bekani, ngiyakubavusa endaweni enithengisile kuyo ngabo, ngibuyisele ikhanda lenu isenzo senu. Verse 8 Ngiyakuthengisa amadodana enu nangamadodakazi enu esandleni sabantwana bakwaJuda, bona bathengise ngabo kumasheba isizwe esikude ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 9 Memezelani lokhu phakathi kwabezizwe, ingcwelise impi, niwavusa amaqhawe, mawasondele enyuke wonke amadoda empi. Verse 10 Kandana makhuba enu abe izinkemba, ocele embabeni babe imkhonto, obuthakathaka asho ukuthi ngiqhawe. Verse 11 Sheshani fikeni nabezizwe zonke nxa zonke nibuthane, wehlisele khona amaqhawe akho Jehova. Verse 12 Mabazivuse abezizwe, benyukele esigodini sikaJehoshafati, ngoba ngiyakuhlala khona ukuba ngahlulele bonke abezizwe nxa zonke. Verse 13 Fakani isikela, ngokuba kuzakuvunwa sekuvuthiwe. Uzani ninyathele, ngokuba isikhamo sewayini sigcwele, nezikhongozelo ziyachichima, ngoba ububi babo bukhulu. Verse 14 Izicunge zicuke esigodini sokwahlulela, uba usuku lwaJehova lisondele esigodini sokwahlulela. Verse 15 Ilanga nenyanga kuba mnyama, izikanyezi zisusa ukukhanya kwazo. Verse 16 Jehova yaduma eSiyoni, ezwakalisa izwi lakhe eseJerusalema, izulu nomhlaba kuyazamazama, kepha uJehova uyisiphephelo sabantu bakhe, nenqaba yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 17 Bese nikwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu engihlala eSiyoni intaba yami engcwele, iJerusalema liyakuba ngcwele, abafokazi abasayi kulidabula. Verse 18 Kuyakuthi ngalolo suku izintaba ziconse iwayini elimnandi, amagquma agobhoze ubisi, yonke imfula yakwaJuda igobhoze amanzi, kuyakuvela umthombo endlini kaJehova oyakunisela isigodi saseShithimi. Verse 19 IGibhithe liyakuba incithakalo, u-Idoma abe yihlane lincithakalo, ngenxa yendluzula eyenziwe kubantwana bakwaJuda ngokuba bachithile igazi elingenacala ezweni labo. Verse 20 Kepha uJuda uyakuhlala kuze kube phakade, neJerusalema ezukulwaneni ngezukulwane.
Verse 21 Ngiyakuphindisela igazi labo engingakaliphindiseli, ngokuba uJehova wakhile eSiyoni.